V1 Records.
It was genius.
New time.
Emmy.
Kuniacha peke yangu, kaniacha hoi nalia na moyo wangu. Donda lisokuwa na dawa, kupona maumivu kwa roho inauma. Na moyo lugawa, liviona kikopechi ya loto inauma. Na moyo wangu likupotuze wewe, kumbe kifaranga kukumempata mwewe. Nilipagawa, uliponipitisha na fedi barabara ya vumbi. Wakipenda tutakutana nenda. Sawa nenda, nenda, nenda. Wakipenda tutakutana nenda. Sawa nenda, nenda, nenda. Wakipenda tutakutana nenda. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.
Wakuwa sina, 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 sina mali. Kamuwa kondoka ukaenda mbali. Uniache peke yangu, wala kujali. Masikini penzi langu mailicheze kamali. Kipiga simu wapoke, shaona wazi. Kipenzi umepanda be, hata kosa langu silijui. Mapenzi, mapenzi, yanaleta wadui.
Yani kupenda tena sitamani. Mapenzi ni wachie wenye mali. Upenda tena sitaki. Mapenzi ni wachie wenye mali.
Sawa nenda, nenda, nenda. Wakipenda tutakutana nenda. Sawa nenda, nenda, nenda. Wakipenda tutakutana nenda. Sawa nenda, nenda, nenda. Wakipenda tutakutana nenda. Bye, 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 bye. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Moyo unaniuma nikikumbuka far away. Na bora kuchuna, kuchuna nitafute way. Sasa nende left, 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 oh. Nende light, light, light. Sasa nende left, 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 oh. Nende light, light, light. Nasema nani nani.
Shika, shika, mauni shika, 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 asira shika, shika, shika.